kumyansagana nabo runakulwa rero kumyansagana 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 tugende yo fena tumyansagane nene nguri ko tujya kumyansagana olwachitegeden engato yone tekamu akasati nekatekamu nempare yange yenda bada ai kati gwe olinda chim kubobula mubakufa kuleka ai jangwe no tumyansagane Dori sabi janjalo mpiso Abo abakogera kom Ngabari muolo koso Toba fako tuba sanga wom Netumalate netuba leka wonamo Kumyansagana 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 Nabo lunakulwa lero kumyansagana 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 Tugende yo fena tumyansagane Nene nguri kwa tuja kumyansagana Wama DJ kwe yongeza Okuyo muziki nzensu balade Olwa wananga benyika bata kubata ngachi kwa tiride Na wa DJ no sula yo mukirabu Fena netusanyuka Tukwatagana tuyambagana yo kumyansagana 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 nabo tunakulwa lero kumyansagana 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 tugende yo fena tumyansagane nene nguri ko tujya kumyansagana Singa tu yuwazibia Abana vayi yanga vayuwazibia Bembi kusabato mvakunia Nomola sige manjige chidongo DJ chikone fetu kunye migongo Super life Kumyansagana 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 Nabo lunakulwa lero kumyansagana 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 Tugende yo fena tumyansagane Nene nguri ko tujya kumyansagana 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 Nabo lunakulwa lero kumyansagana